www.kwachadivine.com.
Eri bwa. Aguti bwa.
Cuff B production.
Nature. I said blank dance of the seven. All in the square. During this seven. Zumbuli la oak. During this seven. Nigga zumbuli la oak. During this seven. I said zumba and just the seven. All in the corner. During this seven. Zumbuli la oak. During this seven. Nigga zumbuli la oak.
Ndima kuzewani, ndima kufilani, maplazi ndima kukondani. Ndima ponyela na pint, ndima business in cut. Ndima tandeza na fight, teka yambana ndima haters. Ndiku jela mpale emotes, kumwela kapu emotes. Nachoka kutali makaye pano pabasi, ndife mabrozi. Ndima hasa kukaila na, dose tikale mabwa na. Kasego kukwili zana, teka yepula, dose tava ya.
I said blank dance on the wasego, all in the square, during this sego. Zumbuli la oak, during this sego. Ndika zumbuli la oak, during this sego.
Zana kukachedana Zatu wagala wisa Kulangizana kuzuzulana Moyo si chocho kwa zanga Moyo ndi yochi ya zanga Basi yopuzi sana Paseko yato kumagangana Matilu halipatebo Aliyese ya temeko Ugabamba na iweyo Basi ya wina kuseko Timahasa kukailana Tose dekale mabwana Kasego kukweli zana Deka yipula tose tafa
Yeah. I said blank dance on the wasego, all in the square, during this seven. Zumbuli la oak, during this seven. Nigga zumbuli la oak, during this seven. I said zumba and just a wasego, all in the corner, during this seven. Zumbuli la oak, during this seven. Nigga zumbuli la oak.
www.kwachadivine.com.